Vince Nwasi, representing the dreamers. So let's go. Thank God for do Okowai. Thank God for do Okowai. Thank God for do Okowai. Tuendelea kupasifa. Thank God for do Okowai. Thank God for do Okowai. Thank God for do Okowai. Uinuliwe juu milele. Thank God kwa kuni uko ukanifanya niwe shorukani. Inua shetani ashindwe nimemkemea. No matter what the comes nitakusifia. Me in my own bado tunaendelea. Cause bidini naweka na tazidi tukutia. Mola ameninua mazejo najisikia. Kama feel bad voice soma Biblia. Kwa baraka alitupa kama rain. That's why nita praise every day. Hata wakiponga I'm not in a vain. Cause mola kanilinda kaniweka niwe safe. May you my God na kuita almighty. Jini ukweli una fulfill the promise. Do you God when you will am general. Cause when ni mku hata kuliko serikali. Thank God kutu okowai. Thank God kutu okowai. Thank God kutu okowai. Tuendelea kupasifa. Thank God kutu okowai. Thank God kutu okowai. Thank God kutu okowai. Uinuliwe juu milele.
Asante maulana kwa umalu umetutoa. Maovu umepitisha na mziki wangu pigania. Ni mengi nimesikia na ni mengi mvumilia. Umilivu hula mbivu ndo maana niko hapa. Maombi na imani kila ndoto itatimia. Sikujua ninaweza maulana miniwezesha. Ndoto zangu zimetimia kipaji changu natumia. Nilitenga marafiki juu wengi wao ni walagai. Yao hayafai vitendo vyao havifai. Kila siku tunatafuta vidazi kila mahali. Sio kichwani sio mgongoni. Mbali kupata senti jasho langu bidii yangu. Seme vipi mniamini. Shilinga ina dhamani ndo maana natafuta noti. Rabuka aliniwahi na maovu nikaruka. Wito wake nilisikia njia zake nikafuata. Yaliyo mema nimetenda baraka zake nimeona.
Thank God kutu okowai. Thank God kutu okowai. Thank God kutu okowai. Tuendelea kupasifa. Thank God kutu okowai. Thank God kutu okowai. Thank God kutu okowai. Uinuliwe juu milele.
Kila siku tunajikaza, hakuna kufa moyo. Bidii yetu inasukuma, kipaji yetu tunatumia. Kila siku tunatafuta maulana anaongezea. Asubuhi na mchana, nitaendelea kumsifu. Nia yangu kuwania, yeye ndiyo njia. Siku zote, miaka zote, yeye ndiyo wina. Asante kwa kipaji, maisha yangu na kwa chia. Shukrani kwa uhai na hewa kunitilia.
So everybody, everybody put a hands up. Just praise Jesus, never give up. Every day that you live, every day that you walk. Just remember, it's a God in the natoku. Unajua men, tumehaso kutoka long. Mola katenua, katuwe, katuwe free. Katupa macho, katuwe, katuna sing. Na katupa vipaji, katuwe, katuna sing. Yeah. Thank God kutu, okowai. Thank God kutu, okowai. Thank God kutu, okowai. Tuendelea kupasifa. Thank God kutu, okowai. Thank God kutu, okowai.